your hour life is hot like fly. Woman invest a good enter. Bira niti vine madansi. Uvine ugupida vansi. Wabangisa kuti nende baralike. Baby geo ndine wako. Chonde usamvere azizako. Yeah, iwo zingo panga zako.
Reula, siza mali. Umazi waniwe kundi panga tree. Magamaga ugandi gila chamunchi. Umaipasa hi. Umaipasa hi. Umaipasa hi. Yami gawa sama dena kawa ai. Love you, ya denta. Uwite wa gila na dijena. Why should I worry? Ondi jose lanka wandili na.
Ewendine, mati mati. Bad October, hoti hoti. Love world, dabe beta. Alimati, opwe geta. Asanje so, tawajeta. Maheta so, sakumveta. Kozi ndiye, dabe beta. Siwe bonte kila, koma peni kila. Love yako, ndiyo beba. Like promotion, ya beba. Sisa nyangonga di la madhani. Mahobu osegwa iwendi adani. Kazi wa mwambo umanvela bambo. Koma so dute bwela tijakwe. Love yako bwela ugawe.
Love yo ya dinta. Uwite wa gila na dijena. Why should I worry? Ondi jose lanka wandili na.
Local records.